Gavumenti ekakasizza nga bweri neetegefu okwongera okutumbula enteekateeka ezeekuusa ku byendya n'okubeerawo kw'obungi bw'emmere emala mu ggwanga ng'essira liteekebwa ku maka okukakasa nga gabeera n'emmere emala. Ng'ayogerera mu lukuŋŋaana olukwata ku bujjirira ebyendya, Joseph Onyem akola nga kamisona avunaanyizibwa kutumbula ebyenfuna mu minisitule y'ebyensimbi anokoddeyo enteekateeka eziteekeddwawo okukakasa nga maka gabeera n'emmere emala ate nga ya mugaso eri omubiri. Okusinziira ku Enyimu, gavumenti yagerese obumbi 133 olw'enteekateeka ezeekuusa ku byendya. Ono akinoganyiza nti ebyendya si buvunaanyizibwa bwa gavumenti wabula kaweefube azingiramu buli muntu omuli amaka, abantu mu bitundu gye bawangaalira kw'ossa ne banneekolera gyange. Kati yakulira ekitongole kya Action Against Hunger, Rita Kabanyolo, asabye wabeewo enteekateeka ekolebwa olw'okwanganga ekizibu eky'abantu abakonzibye naddala abaana, yadde ng'ate Uganda erimu emmere nnyingi ddala.